studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisare joy lewru me holitindi wiid sappo e dum won sappo jiyamre jabbiri maslima chapade na e joy le maison de la presse pomoko jottino no do kabaruji du mor way kado lamu ko bi lamu hakkunde je wattu yuno be jelliki lami leedi to gondi noddirteedo for yesimbe ardo hono kaldule mabbe e kawral mabbe hakkunde mabbe sidiya wo hani fudirde yel dido tidala jan hebene jogala le on do wattu fu kambe lami fedde sidiya wo le gondi wadde botu mabbe non tu noddirteedo akara wattu jonno be kan huntinirde hore kon ayri bangal denago le lefol sidiya wo gol fu e mangal modum nokuno dertebe bilali region sego wattu jona jamara wonde tonde holliti metti muden sanne hono kuddede cogguji muden gondi e ngabirde kambe jagoto wonbe le odo nokko be ko lati sababu mudo tidalaji koni e leedi ndi ko di won senda kabaruji dum jogino do kiki dande di bismillah modon e helade mali wattu jona be jottiki kanko president le leedi togoni noddirteedo for yasimbe o no hani firde dabareji yalla leedi mali ndi kany e leedi se jawo nan keba kalda mi cittidin wi dar foti libbi didi nyaloma hando kalda de kawrangal an deri hakkuri mali kany e fedde sedia wonde usman nyali budi
yodum nelabe be ministere kumi da hajuji mali gondi sella abdullahi job ardi woni joddi be batu e haware jo leedi togo be ndatti e makko walla yalla kaltidal an be de wadde hakkuna gouvernement mali o kany dental leede golle fol le o batu balle didi ngaddo talatare e alalbare jabbinande woni ko nelabe mali be dat e leedi dogondi kon tan hadon hore fanda yagul mabbe ton yo haltidinde dogo way nafude gollidal hakkunde leede e le fongol do imadara leedi togo ministere kumi da hajuji leedi togo gondi sella Robert Dussey holiti wi de gouvernement mum o faabato mali e wi makko kaltidal tan way wadde fa kanan ko be lama hakkunde jo leedi mali ndi darano no gollej di njarita yeso no nuygal sariya fuddita gollirede kasen mijjindinde wi de mali an woni e embargo CDAO illa jena lewru janvier inodo
kanko no tedo Boubacar Boukoum andan o kabar politique no wori le leedi meden di wattu jono haali hono yingo makko wori le odo golle keddemmo
mede mila hande taw nyaatinde an waawi yettinde melangal parce que ta ci hande CDAO amiya mali wada election law mali ne wona dum woni hakkille mum yono ko woni le leedi mi wal haali gonde le leedi mi ho dum woni hakkille gouvernement donc en tamray do ko sanne bon de mila le sappo e jeegon ko kali hala mum ko kanyo duudu goddo mira sanne donc en tammini hande tor yasina ana wawi yettinde al hali o fa be pamodira parce que hande o so be pamodira an wadde kid Allah mawdo hakkunde mali ko e CDAO jar so wada hakkille CDAO fusan parce que hande jama o fu fami CDAO hakkille mum o foccitaki warbe bango yimbe afrique
ido kabaruji fodo mba hebde do beme am ande to do page Facebook kanye compte Twitter studio tamani patu baldi didi wattu jono lami be kabaru mangal paden leleede le sedia wode dum fuddi nokko noddirte akara leleede ganandi wattu jono be jukkiti tono hejjuji dibe daddono leleede kodwar botmo be ngadno ton le lewru novembre hitane 2021 yoga halaji di fu ngaran yo wade dono be kani fewturde gube debe noddirte terrorisme e le lefongol fu e mangal mudo kanyeno hakkiji bibada men gonde yabbirede leleede ndi Usman Nyali Buli
Lei balde didi kanankobe soldasi en leedi lefongol meji dot do kabaru kulbinaaji gondi le gollefol ndartudo honoti dallaaji mudun kibnirte jogala le kobe kuncanta hore ana hen fiide dabereji yalla soldasi en de leede ana ndarno habude e terrorisme do janginde be hokkude be kake kaborde lobbe e ndartandu hon hani wadede fa soldasi en be kabo fa gasa le onoku to akarato kanankobe soldasi en ana ndoma yalla ana pia dabereji no kalsi hibirte yalla imadraaji ana gada non de nagu hebirte do keri de leede leende to persakitinde e dartan hono CDAO fabirto jawdi gollifol do madaraji leedi bene Burkina Kodwar Ghana Mali Niger e Togo mekintinde wi de comité horebe et major en yo fedde CDAO darantonde sakade basi le gollifol
wattu jone garda nokku no dirte de blale region segobe kolliti wiide kudde de fu cogu mudu ngabbino jamara wonde tonde hollitiri wiide wakande lum mabbe go wonno wadde ton alkamisare handen le majjun wakande be kolonno boyonki mabbo on do wattu furdu jaagotobe wonbe tombedu jaabi kibe hollitindi wido ko lati sababu mudun yotti Allahji ko leedi malindi wonti nyalawma hande no fa kebe famtare ngare kede kanko Usman Nyali Boule Ali Cisse ko pionier do hen
yimbe ngarbe nande lumo yuri nukule fa heewi commune cercle o kulleji fa heewi ana yeyele lumo go kulle ana le mudun ga yimbe fa heewi woni be nata e lumo go alkam sare hande no hollitiri wide njeyoobe
meda sotta mangora e concombre cioggu mudo ana war hakkunde buddi dabe mimi waddi sottude tamati e dandi meda sotta sio dandi fu temede nay tamati ujunere e temede nay e dabe sappo ko wonno arande temede jeddi ka client ana fandi ko garata joni
beedugol cioggujji di du ana wodani kulle de yimbe hasindine mudun le wi julabe beedugol cioggujji di sabi ko yimbe be hebude mu en kulleji di hasindine mudun tiidi kon
a nabe fini fere
min paguri e maro ciottammi kilo paguri sotta dum temedere debbe sappo maro chapande jeddi yaade chapande jetti e joyi kilo sukara temedere e sappo yaade temedere e nogay litre neban temedidi e chapande tati yaade temedidi e chapande joyi miden kebati Allahji sanne no min kebirta e jaagoji bidoru neban litre nogay ana wara ujunaji nay e temedidi
nani ni kema fla
ko dum tawafu chomotobe ka ngobugol cioggu kulle de be kasindine mudun di ka wana ko neeni dum e fi be mbi ngurdan wana ko newi hande
wiide tan fu ana tiidi do blado mi wari sodde ngembe kilo na sotte chapande jetti e joyi kilo gabu buddi debbe nebam ana tiidi sanne
mi cintinde wiide le cercle bla komini ngay sappo e jetti pecchaade hakkune gelle sappo e jeenay wonto no holiti wiide horabe meri ngaji di demal jaagu awgal ni wonto golleji jogi di sembe sanne do won ko Musa Malesi jogo hebani studio tamani ude bla
leedi malindi wala fu dulludo wiide leedi do mangoro remete sanne le nokkule meden do mangoro ana hebe du wattu jono min jottiki nokku noddirtede se jam idum li lamu nokku noddirtede yamfuyla le odo nokku izin gondo to mum noddirtede se jam o hollitan wiede dum woni ndiyam mangoro ko be ngatta ton li nyaloma fu idum buri tonuji temedide chapande nay nom do kollitire o wiide wattu jono idum woddir ngallure dum woni yamfuyla ne kilo ngaji nay idum li region buguno hono fu be gonde wailtir ton mangoroje be keɓe famtare keɗɗe sita sidibe Ali Cisse
mangoroje ana wonde moƴƴinede le usine entretireɗo si jam ɗe mangoroje ana lemele gueseje laamu yafuyla buguni le région sigasuka e kuthiala ɗe mangoroje ɗe wattete le mansiŋaji lootaɗe fa laaɓa hettaɗe tila weltaɗe kasin waɗaɗe ji yarteɗo le wi hooreɓe o usine ji on yartake mal tan lamin jakti kañum goto hooreɓe golla o nukku
waytigol ngol mi gattangol e si mi gaɗirta min jogaki ɗo client en sanni mawɓe sodde ko heewi ɗum saabi so min cottata ko min mbayti tako le lumoji leydi cuuɗi gollirɗi ngaroji sodde komin mbaytita ko ɓamata ko ana yetto ton goto ton ngay ɗiɗi ton ngay tati saatu horan yaha fa ton ngay joyi
ngal gollal ana waɗe to rewɓe sukaɓe jogolɓe kan e surubaɓe ko hewi neɓɓe holliti wi gollal ngal usine natiniɓe sable lobbe ɓen heɓa hunde hen
wargol an le usine ɗo ka nafi kam mi walano compteur courant hande ne mine jogi ɗum ɗum laatike fey sababu heɓugol an frigo golle o ka nafi kam min ka sanni ɗum walli kan daranaɗe saɗɗa galle warde so golla le usine on nafa muɗu ana moni fay so haaɗi e cewɗe ko keɓan min ko ana nafa kam saabi eɗum wawi hadde kam ñagayade yimɓe
usine ana jogui golloɓe ko heewi ɗum ko hollitiɗi hooreɓe ɓen wullito saabe laafi jama gollo ko yeehi to kangete ittete ɗum miccintunde wi o usine golla taba kati fuu soni walani ɓamde lewru mars yaade lewru juillet ɗum wonko juillet kulbal heɓini sijo tamani ƴiwde yamfoylila
fa hannden keddoto le leydi meɗen ndi ɗum woni koɓe noddirta entrée littéraire koɓe kollitiɗe le oɗo rentrée littéraire ko hani wadde le leydi meɗen ndi ɗum fuɗɗa le sappo lewru mai timma le sappo ene lewru mai koɓe mbono wadde le ngallure bamba ko nde wattu joni ɓe cottinan ɗum dañan ko waɗi jenne dañan ko waɗi sigaso dañan ko waɗi tumbutu le balɗe nayyi kamɓe mballi fittoɓe dewtuɓe ɓe kala hono kabaruji mabɓe wori kañe nafa ko tongui dow janggude dewtiɗe kañe ko nandi e muɗum keɗɗemo kanko noddirta seku fofana yo goto juɓɓino golleji koɓe noddirta entrée littéraire ko koma sifido hen
cette année
hitande hikkande komin ɓuurimi yiiade fuu dow muɗum ana fawi dow kabaru leydi eɗe woni nafa leydi leydi meɗen ndi heeɓi tiɗallaji kewɗi ko fawi dow kabaru didugol leydi mbasi leydi waɗi sanne hakkunde remoɓe e duroɓe ɗum fuu waɗi nde mi miiji dow muɗum wattu joni o min darta ɗum woni nafa leydi hedde meɗen ka hitande hikkande komin ɓuuri fuu hunkinde hoore yo jangguinde bindoɓe dewte yalla dewte mbawɗe moɓede dow bembe ande ɗe ene keɓe saabi hannden sinia ƴeewi ɓeɓe annde ɗe laatiki hunde ko yimɓe mbawa yaade caggal muɗum. Yalla sukaɓe Mali e caggal muɗum ana keɓa jottoɗe dewde no yaafiri. Min taykitake dewde mbindaɗe ley Mali, ɗo Mali ɗo tan keddoto na leyɗe kaaloje francinkore. Komin jiɗi famminde himɓe fuu haaloɓe ngal ɗengal fati keddo guite mumen ana uddi.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sakiram je yelodun en ley region ngaji meden di wattu jone ngardan le lamu koro nokku no derta bundu holli tan wede yimbe le joine kaborde kanyi enat le gellel gel no derton omo le tati lewru me jabbi non dubbe jeebi cumo e suudi ecole wondo tondu wala fumo be karbi yenki mudum wakande be cumuno ndudo suudi ecole de wiyama dem be jokki hendu be bilfiti le ladde je gonde tondi ɓe garda nokku no dirta ɗo yoroso kamɓe wonɓe ley fedde yoroso to CMDT to wonɓe ley laamu yoroso nokku no dirta kifiso kañe mane mbafa jetteɗa kumbiya kañe e burra wiyama koɓe keɓi toon haaburimo hitande hikka nde ɗo yeehi fa tonnuji ujunaji capantati e jeenayyi ele anniyaji ko ƴaɓɓino ko ne tonnuji ujunaji capantati e nayyi tan ɓe annino heɓude wattu joni ɓe belti kono kabar ɗiɗo golleji wuuri ɓe gondi lanna tondu ndemal le ko warata ko sikirable kattel kikiɗa hande dow kabaruji meɗen ɗi mi jooti o sane heɗade hejjuji amen ɗiɗo kabaruji foɗo mba heɓdi dow bme amen anndiɗo so gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere org no noddimin dow oɗo numéro viyamo maire maire 37 321. Fande fan jee fe nokku on anndiɗo ono ɗo e sér yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalam. andirɗono alkamisare fo yewtere meɗen eddo sukaɓe yowoto ko sukaɓe golli ko sukaɓe gollana fa yetto e torraji ko hewti sukaɓe wattu joni a yiyan le bme annde ɗe photo ji sukaɓe majjuɓe caggal ko julde nde waɗi le leydi meɗen ndi ko ɗum laatiki sababu ɗum so woɓɓe kay kollitiwil saraɓe sukaɓeɓe jaati woni ko gattantaɓe hakkille ɗum waɗi so wakkati fo e majja lammu koɓɓe du wala dabareji hono ko pi dow hen wattu joni o kanko noddirteɗo madame arkia ali hakkoyo goto e gaɗɗo ɗum woni hello muɗum le bme annde to ɗo sukaɓe kani yiite ɗum woni ko noddiri toon enfant perdi les réseaux sociaux ngaji ɗi kañi ko nandi e muɗum fa keɓe famtade gaare keɓe ko min e hooram pewnanmi on dow hen
yewtere sukaɓe mali
caggal ko julde nde juula ko nde gabbuɗa le bme annde ɗe fuu a matan kabaru sukaɓe majjuɓe le majjun hello goɓe noddirta enfant perdu retrouvé au Mali le bme annde to wakkati fuu wattan toon foto ngay sukaɓe majjuɓe kañe inɗe saraɓe muɗum en e numéro ji muɗum en kanko noddirta arkia ali hakku goto e uttinɗo ɗum le bme annde ɗe o wi koni fana muɗum fa paabo dartude sukaɓe majjuɓe min taykitiki wiide wala fuu ko woni le bme annde ɗe ɗo laamu o hani noddede numéro policingaɓe wala toon wala fuu ko woddile hen ɗum waɗi somin keeɓi oɗo hakkillantako lobbo somin darni toon gooɗo hello le majjum min gattata photo ngaji sukaɓeɓe min gattale hen jeyngal du soɓami fa suka majji soɓami fa julde yettiki sukaɓeɓe e majja sanne gonga jaati neɗɗo hana haɗɗo suka yaltude ka so sukaani yalta aɗa hani kotta e kay baɗum pammina suka o so yalti wattana hoore muɗum hakkille fati naata e mobile ji ɗi heeɓi fur fati gabba dow moto mo heeɓi furdo ko annino fuɗɗitinde ley nayyi lewru meh ndu to sigaso to ɗum heɓa fuɗɗitinde sukaɓe hewɓe jaɓay yaadele cuuɗi école ɗi ɗum laatiki sababu so cuuɗi jangguinirɗi jeeyal laamu o uddi saabi de sukaɓe garoɓe ley cuuɗi jangguinirɗi ana famɗi sanne fande keddo to sigaso to lycée public gonɗo nokku noddirteɗo fuuru iɗum ley laamu kadiolo holitaweɗo sukaɓe ɗo ɓurɓe fuu tiɓɓata kule jande kokkama toon jeenariji goto mabɓe fo hokkama toon ko yaata ujunaji nogay kañe sakkosi e mbara e sukaɓe roɓe joyon nokku mabɓe odu fabirama ponongaji solaire ɗum woni koɓe noddirta lampadaire ngaji ɗi ko fa sukaɓe keɓano jangguira toon jamma to santo ñalawma keƴƴanaɗo kabaru ko nayiri banggal laaɓal ɓe gaɗi ɗum toon le ɗiɗo imma daraji ɓe meeli kalasiji gonɗi toon ɗi ɓe kokki kantine ngaji gonɗi toon ɗi du leɗɗe ko kani defirde ɗiɗo imma daraji gaɗama ley cuuɗi école ngaji tati le commune nokku noddirteɗo banana gabɓe ɗiɗo golleji e fedde ONG nde ɗum noddirta gradem ɗo kadde ten dow kabaruji meɗen jowi dow sukaɓe ɗi yo ji jeɗɗire warore. Wassalam
yewtere sukaɓe mali fuu wonno